wakana tejisoboka mukama katonda okufula muntu naye nga womanya amaanyi amaanyi ga katonda yasindika malayika eri Maria n'amuwa obubaka kyogenda kuzaala omwana omwana wa katonda na mwoyo mutukuvu yakuyambako Maria nakkiriza ekyaddirira lwe lubuto n'azaala omwana omununuzi Jesus Christ kati tusinze kuba mwana zalindwa ye mununuzi kabaka wa bakabaka bonna Merry Christmas and a Happy New Year Hosanna, glory be to God Kati tusinze, kuba mwana zalindwa Ye mununuzi, kabaka wa bakabaka bonna Merry Christmas and a Happy New Year Hosanna, glory be to God Sabuwedewo olunakulwali lwamanyi era ne lulondewa lubere sekukulu wenaku zonne nkulu kati tusinze kuba mwana zalindwa ye mununuzi kabaka wa bakabaka bonna Merry Christmas and a Happy New Year Hosanna Glory be to God Kati tusinze kuba mwana zalindwa Ye mununuzi kabaka wa bakabaka bonna Merry Christmas and a Happy New Year Hosanna Glory be to God
Jaguse imbe tuimbe nga twebaza
obutuka kuna kululo
kubaba tugenze kubanji
nga babande balwesunga wofunye omukisa lukamira webaze
kati tusinze kuba mwana zalindwa
ye mununuzi kabaka wa bakabaka bonna
And a Happy New Year Hosanna, glory be to God
Fena kuna gwe mukisa gwa fe karoge tufunye omununuzi tumweyambise achimanye misibu ya ferinji era mwetege foto yamba kare mufulo omukumi wo tali kwabulira
kati tusinze kuba mwana zalindwa
ye mununuzi kabaka wa bakabaka bonna
Merry Christmas and a Happy New Year Hosanna, glory be to God Kati tusinze